Baba ye mwene data Uwaru baba ye buri munsi Zika wali vichi mikule mere chane Aliko yangane twese nuko Halime shujuona momaso ya mahache ye Ataruko bame weneza Nuko yanga Menya yuko isi yose Ibaba ye Wirira chane Wiganya chane shuti Ukumeze kose Dushimi mana kuko Alaba kwifuza Bati ichampa nanje Ngamera ngulia Gira kuyangana Wirira chane Wiganya chane shuti Umeze kose Tushimi mana kuko Alaba kwifuza Bati ichampa nanje Ngamera ngulia Gira kuyangana Wirira chane Wiganya chane shuti Ukumeze kose Tushimi mana kuko Alaba kwifuza Bati ichampa nanje Ngamera ngulia Gira kuyangana Wirira chane Wiganya chane shuti Ukumeze kose Tushimi mana Alaba kwifuza Bati ichampa nanje Ngamera ngulia Gira kuyangana